Trixie on the beatbox.
Yongu! HD Empire ni fwap. Trix, he got the fwap. Mamine wechwe na kutemwe nifi. Walikaba wewo wila tibufi. Shake it, tumone tweke. Shileka wale apali haba kutambalo. Shake your bokos.
Exclusive, I'm Sam Abdul CEO.
Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Chitashani hapo, tufo, shake your bokos. Bukunya ntambiko, madaba shirine fikulu na bamuiniko. Ibira, totesha ya biliba kumbwe. Ifie filiko, kunololesha filimbwe. Alo, gelo ni big backside nyashi. Goli na big booty face yanshi. Shake, lekela ya tenkane. Umpea ifyo kuchi la tetinkane. Gala unashaka sana. Bokosi na itemweyo yapo sana. Bako, pate motache wintana. Big booty na kamu katikumina. Mamine wecho na kutemwe nifi. Walikaba wewo wila tibufi. Shake it, tumone tweke. Shileka wale apali haba kutambalo. Shake your bokos. Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Shake your bokos.
Silivuka twek. Benda vida utenkanye. Neshala ndie tenda. Lafya kunwa nifulu. Kunwa kusenda. Na chitivuka kunota tukabila kumenda. Ya yeah. Waimia chonchi mfwembe. Bokosi na ikulisha leka mfwembe. Ya yeah. Ala chichiri lefe konse. Tabakuwa na rionza pariponse. Mwona chile shaking atati. Mwushe yeah. Chari kwa nechi. Mwongo mwonefo chile sunsha. Ma ma ikata pwapa.
Mamine wecho na kutemwe nifi. Walikaba wewo wila tibufi. Shake it, tumone tweke. Shileka wale apali haba kutambalo. Shake your bokos. Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Shane, shake your bokos. Woi mwona chile apala chisunsu mene. Chipenesha kumufye na wafi pompo vene. Wali itekawe mpaka fena pungwe. Wabili kabili tefila fisenda tungwe. Yorota upo eneka. Palianga chati chapu na manga chameka.
Ya, na upenya badia mchila. Takulifi mbibonze duletila. Kunuma kwa tifeni mafulufute. Walalenga madamu badia bamufute. Gacha hivila chile fika na patutende. Mchila ngacha fika chipoka mutende. Go.
Mamine wecho na kutemu. Walikaba wewo wila tibufu. Shake it, tumone tweke. Shileka wale apali haba kutambalo. Shake your bokos. Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Tumfo, shake your bokos.
DJ Martin Daliso, mwana wa mkombon. Jeva Boy Dancers. Bobby J.
Exclusive.
DJ HB. DJ Martin. Busy Wiz. DJ Marshall. DJ C. Bogo.
Tracks on the beat.
DJ Aronzo. Such Days. You got the pop. DJ Manstein. M3J Bob.